God, oh my God. One day one to the burrosi. Nataka ni wasikie kanisa. Twende na hao huko, hao, hao. Wale. Mimi sijawasikia, sijasikia. Twende hao. Wale. Lakini mimi na wewe tutalitaja jina la Bwana. Tena hao. Wale. Yeah. Come on team, everybody. How I wanna touch your mug.
How
I
wanna touch your
mug. What I wanna touch your
mug. What
I wanna touch your mug. Sasa cheza kwa kuringa tena huku naimba. How I wanna touch your mug.
How I wanna touch your
mug. Yeah, 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 yeah. Kidogo dogo, wewe, niachie wewe.